Pastel de Bull, Pastel de Bull,
M4U Records.
Naomba tungane pamoja, tumanike vita za kila wakati, tupukane. Wageni watoto wasafiri, tuwalinde. Tena kwa mama na baba ya Kristo, tena kwa mama na baba ya Indo ni place nimekuwa nikisikia hindi, na samaki ndo mosi nimekuwa nikidishi. Masongza kisundo nimekuwa nikisikia, nasikia masongza madumu warembo kanana. Masongza ya mjuri kwa yuga zinanishika, nikisoko kwa street na cheki iko sawa. Kujirinjari pali kupe nasikia fiti, mina machizo kali tu karakele. Majadwa kisumu walai sima poko, security kwa farm sisu wa kisivako. Maka deki buwe mana iku kubawa, tunasimu kala Victoria fresh sini taro.
Tena mama muna bayo kisimu, tena mama muna bayo nalenda, tena mama muna bayo manyata, tena mama muna bayo kondele.
Kisimu city kuna masisem kali kali, relax na masemu nizetu university. Kisimu days boss na girls is a maji, bodia mnundia beat kali hacha ni rhyme. Na joto kwenye ngo mkai tuwa kwa fire, na club za AC just like more than 99. Spo zetu for real ziko juu, na feel zetu pia kweli ni maku. Na try kurelax na hazidi tu kuwa juu, na try kulenga na siyezi toka hapa. Na try kulenga na hii ni kali sana, ama ni rili kuwa mwacha mela ni mtumwa.
Tena mama muna bayo kisimu, tena mama muna bayo nalenda, tena mama muna bayo manyata, tena mama muna bayo
Ana ofiso guno na praise my homa. A little rich a kato buga. I used to rose maize at kapote, eating buddha heart dunga. I need to surround with my mama. Naomba tungane pamoja, tumanike vita za kila wakati, tupukane. Wageni watoto wasafiri, tuwalinde.
Tena kwa mama na baba ya Kristo, tena mama muna bayo nalenda, tena mama muna bayo manyata.